shutter, shutter, okay? Shutter, 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 okay? Shutter, 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 your chief, you mother bossy. Hello, we bought a nangani, 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 too. Ukinambia kweli nitaumia. Hata kama nikikukuta chumbani, utuku umekumbatiwa. Nangani, 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 too. Ukinambia kweli nitaumia. Sunajua kwako sijiwezi, nisiwezi nitalia.
Baby, nakupenda ndio. Sikiza moyo wangu unapokwenda mbio.
Yani kasi,
usinipe wasiwasi ni gasi, ila ukinitenda sio. Nakutaka wewe tu baby boo, haya. Nidanganye wewe tu uwe true liar. Kweli mbaya tani tupa kwenye fire. Jipige kakinanda na minimbe kama kwaya. Kitaku na tetesi, eti machizi kibao na kula wepesi. Sitaji ukweli, baby please. Sitonuna kikufumata na KGT. Niambie kaka yako tupasi. Love inanipa steam kama nyasi, yes. Japo niko fit kama nyati. Sitaki vita kwako, niko peace kama rust.
Mbora nangani, nangani, nangani tu. Ukinambia kweli nitaumia. Hata kama nikikukuta chumbani, utuku umekumbatiwa. Nangani, nangani, nangani tu. Ukinambia kweli nitaumia. Sunajua kwako sijiwezi, nisiwezi nitalia.
Ekima na busara zisha umbo fikra zangu. Isia zikintawara sifichika utupu wangu. Na mkuja ni kumate pokea zawadi zangu. Kuni kiso lazima danganya mashavu yangu. Ukweli unauma, yes. Na nikijua moyo utauma. Fanya siri kama unaiba mari ya uma. Na nikishuka ndanganya danganya tukiaina. Kuko ni mefali F, mimpof. Nimezama na iki kina kirev. Kama natokea Tanga na mahabo sinchukie. Nataka ni kusifu mamushka ujisikie. Nomba ni danganya tabu nangwa ni aminie. Suga kama una ni miss njuma zgani ni ulizie. Japo wajanja wana pop taga dao. Kikubali sio mbaya ila usinisahau. Niigizie angarau. Ingawa nyuma ya pazia madharau. Niigizie angarau. Ingawa nyuma ya pazia madharau. Nikijua moyo utauma. Baby, nakupenda mbio. Sikiza moyo wangu unavyokwenda mbio. What up?
Kweli unauma. Na nikijua moyo utauma.
Okay.
Nakupenda mbio. Sikiza moyo wangu unavyokwenda mbio. Ukweli unauma.
Na nikijua moyo utauma.
A black note. Nakupenda mbio.
Dazzle, dazzle. She said it.